Yeah. Come on, man. These niggas be talking about me, man.
Come on, man.
Don't awaken the beast, nigga.
Work ethic.
Listen. Itifaki mezingatiwa kabla kumstaki uwaki kwa kuimba isabati pasi thibati rafiki staki hamaki you bastard I got ballistics that flow fast the blaster we rap shit that I master mini master kama kaka yake TD taka kujua my stature naweza muliza feedy got that hunger for more zaidi ya banks with TG your flow is basic and my shit is more acidic mtana ulisha hiki wa unaulisha kipi ngoja nkutie discipline kulisha sticky ni kulisha hiki ukiteme au ushike biki show improve kati yetu nane ne ujua muziki lyrically umeshaka wivu umekuja nwadisi vitu kila mtu wana kushanga mara unaochana geli ya waju nigga makes them fresh like wana kupoteza asubuhi nwadisi big brother sauti za busara show yako kimataifa labda na ngwanda mtwara sasa unanzidi kipi na freestyle na EP na mixtape na LP na live show nifiki hiki kipaji na sifosi no missing Lewandowski kushoto kulia au tosi mashabiki wapa msosi kipenzi cha mabinti na mabosi wa corporate so daily sikosi so deals na endorsements ngangana na hizo hit radioni I'm building youth capacity sepa na mamilioni dada zako walosuka tuende kilioni wana nichum gulioni boom play bado na wakilisha ngum you ain't a top rapper by far cause talking of bongo rap stars AY da rasa GD nechangwea maybe falsafa fat alternative ni yo makini na baisa kwenye rap skills kio ati Hashim Fariku banda unju uno na disaster honestly speaking umwezi msodoki wala racha na wakazis by lingo so mbali nimekuacha na wapelekea moto gari lishawaka mjini hapa sisi ni wazawa mazafanta na kiwanja tumetimba toka watoto long faka kuja ukubwani dogo nyayo zangu nazifaka rappers hawajisifii kuhusu hiti bali rap skill na ufundi wa kunata na beat brother vipi umepanic au mambo haya endi as you had expected marekani I can see your frustrations from afar ulifikiri mtoni wa bongo watakutreati kama star shit I'm strict connected najua hadi unapo unakula nini unavaa na kama una moto kavu welilia maua kaa binti si tunapalilia bustani kwa biki tukiandika vitu ambavyo waandiki we jiwe la wiki mijiwe la msingi singoki kakisiki here is the fall of the Roman Empire kumfanya mgosi hadi ya tamani kuretire or go seek reinforcement kwa madogo alo inspire in this game of throne I'm the dragon that spit fire
come on man y'all better stop playing with me talk rap come on it's just a warning shot you know what I mean we do this for real man wanna play come play lyrically this is how I do it no more Twitter shit